nanda mwini kisha na muuliza sema unataka nini kama mimi nipo ndani ndani chakula twende mezani nilishe nikulishe hani hani twalisha na si utani chakula twende mezani nilishe nikulishe hani oh hani twalishana si utani nimeocha boza nini afamu ni ndani nimeocha boza nini afamu
I'm not afraid to die.